Dinko bishua, hauka liplu. I was born to a little poor. Will I die poor? But Lord, just change my life and everything gonna lie. I think you dare me all of this fine and hustling and struggling every day and night. Okay, I don't wanna shave this vanity. I know you can't make me a celebrity or kick out the poverty. Okay, forgive me, I know I'm a sinner. I can't say bala, neither be missing up. But I beg you, okay, tukiza kwa kina. Uvumilivu kwangu, tena isha kwa sina. Nisamee bala, unao bolo shilikina. Nilini tena mi nawe, taja patana. Nifungue hili langu, unione mapana. Mana kila mlango nafungua, mashida na nipana. Naitaji uwepo wako na bilivu tonekana.
It's eye spoiler, itazidi kuongelesha tena na tena. Niwachukue niwapeleke kona moja, yani niwagaze niwapatia hizi ma information. Msiniangalie na kijicho, I'm not here for decoration. Nimekam kuthibitisha, mini yule mse, yani I'm here for declaration. Niwafunza hii, go me siyo lijo, but mkubali kunisikiza, hata kama hapa siyo dati. Okay, na design muna spread hizo maumea, mazezi toa nifufu kwa mkombo. Mnasaho mbaka muna jidis wenyewe, ati aim kushina na nani master wa ghetto. Umesahuli kuwa dira wa mameto, umechafu hadi ikuski deto. Design una watu ni kama teso. Wamesikia haya mpaka wanaficha uso na mareso. Wamenuna hadi damu imekoma kwa veso.
See again, a people calling upon me. Just take a look at me, define me. I'm just a nobody, I came from nowhere. Made nowhere. In this case, Lord, you're not judging fair. To me, you don't care. Yeah, I'm a sinner, but I don't deserve this. It's better die than to face this. Bola ni polo, forgiveness please. Okay, pole nikosea, jizako nkapotea. Kwa kona sogea, balaka na pokea. Mie mwana mpotevu, nimekosa food. Kwa spoiler nimerudi.
Hey, ladies, ladies, kemea my boy, my shy. Wataishi kura my dads kama vocha. Kitu ni kujisikachia kama vocha cats. Dema kikumaliza, tembea nae. Akiruka, achana nae. Be a simple man, fuata soga nzako, hey. Na lean man, fight to the finish. Apana achia katikati. Approach and attack it like a lean man. Being broke doesn't make you a coward. Remember this, broke man, I'll always fart when my demo will change kama boxer. My boys, my boys. My boys, my boys, na waita tu tena. My boys, my boys, courage ni kitu ya maana. Courage hadi wa kuite Apollo. For sure, I hate cowards, me no lie. I swear, siji kuruzi, I rather try. Yanini ujistress hadi una cry. Fight your own leg, boy, hadi udrive mandai. Utoke ghetto, ujione Shanghai. Ukirudi wafanya wa Shanghai. Najo hiyo story imewauma walai.
Ati oya, nyasaye wanje, sinikito nikumbuke. Miu nibadirishe, duniani kwa kirishe. Naomba tu, jamani sunishushe na mkono pia unishike. Wekweli ndio mpenzi, duniani ulie ni henzi. Tazame ipo chaka, mwenye najishanga. Itadhani mie fukara, sikuwa pili hata sijala. Huku walisoma sana, ukumbuke tu Mola. Wendo lafiku wa kweli, wengine mataperi. Fake friends, wanatabia za kiburi. Kithani wananihemba, kwa mwanga wanarudi. They all respect my heart, but wendo wangu fundi. Fanyi vikukuthi, lakini mbona wananilenga hivi kwa nini? Nina mashida mofo, tauni mwenye siyamini. Nina pisha mlangoni, unanipa kisogo. Nilianza 6 morning, kani kazi ya mgongo. Najua likosea, batuwache hizo sila za mbogo.
Hey, asante sana Njoria, na usha nena. Minda kuna kama wangia, ndako field, wendo field mashu. Na kuna wase pale wameshikura mapiripiri, atindowe wakari. Mruya pale anapika ugari wa mhogo, anachanganya na kachumbali. Asubuhi ya mke ya pike lola, atindowa jenge sixpack. Lakini zangu joo ujifomia gatu ndani. Si lazima niwainulia shati juu atindowa muwana ma sixpack. Na ndani ya mwili joo kuna venya kukona kime inveso. Na joo huanga kiutu kinatoanga tu uoga. So kisambaza maumbea, kirandi orto, napita na wena DDT. Waisi ya breaking news kwa